igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 integuza z'ubutumwa bwiza. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 4 kugeza kwa 52.
Paulo na Barnaba bamaze kurambikwaho ibiganza n'abavandimwe babo mu kwizera b'i Antiyokiya, batumwe n'umwuka wera bagiserukiya, batsukiraho barambuka bafata ikupuru. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 4.
Uko niko Paulo na Barnaba batangiye urugendo rwabo rwa mbere rw'ivugabutumwa. Kurupo hari ahantu hamwe muho abizera bari barahungiye bavuye Yerusalemu bitewe n'itotezwa ryakurikiye urupfu rwa Stefano. Ikurupo niho abantu bamwe bari baravuye maze bajya muri Antiyokiya babwiriza ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Barinaba ubwe yakomokaga ikurupo, maze we na Paulo baherekejwe na Yohana Mariko wari mwene wabo wa Barinaba basura iki kirwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4:36. Nyina wa Yohana Mariko yari yaremeye idini ya Gikristo, kandi urugo rwe i Yerusalemu rwari icumbi ry'abigishwa. Muri urwo rugo niho bahoraga iteka bizeye kuhakirirwa neza kandi bakaharuhukira. Rimwe muri uko gusura iwabo nibwo Yohana Mariko yasabye Paulo na Barinaba ko yabaherekeza mu rugendo rwabo rw'ivugabutumwa. Yumvise ubutumwa bw'Imana mu mutima we maze yifuza ko yakwirundurira burundu mu murimo w'ivugabutumwa. Bageze i Salamini, bamamaje ijambo ry'Imana mu masinagogi y'Abayuda, baromboreza muri icyo gikorwa cyose. Bagera i Pafo, basangayo umukonikoni w'Umuyuda, umuhanuzi w'ibinyoma witwa Bari Yesu, ari kumwe n'umutware Serugiyo Paulo wari umunyabwenge. Uwahamagaza Barinaba na Sawuli ashaka kumva ijambo ry'Imana, ariko Eruma w'umukonikoni abagisha impaka ashaka kuyobya uwo mutware ngo atizera. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Ntabwo Satani yakwemera ko ubwami bw'Imana bwimikwa ku isi atabanje kuburwanya. Ingabo z'umubizi zihora ubudacogora ku rugamba rwo kurwanya abakozi bashyiriweho kwamamaza ubutumwa bwiza, kandi izo mbaraga z'umwijima zikunze gukora cyane igihe ukuri kubwirizwa abantu b'ibyamamare kandi b'inyangamugayo. Ibyo nibyo byabaye igihe Serugiyo Paulo wari umuyobozi w'ikupuro yumvaga ubutumwa bwiza. Uwo mutware niwe wari watumye ku ntumwa kugira ngo abashe kumenya ubutumwa zigishaga, none ubu imbaraga z'umubi zakoreraga mu mupfumu witwaga Eruma zagishije abigishwa impaka kugira ngo zibuze Serugiyo kwizera, bityo umugambi w'Imana we gusohora. Uko niko umwanzi Satani akora kugira ngo akomeze kugumisha abantu b'abanyacyubahiro mu ruhande rwe, kandi abo bantu baramutse bahindutse bajyaga gukorera Imana umurimo mwiza. Nyamara umubwiriza w'ubutumwa bwiza w'inyangamugayo ntabwo akwiriye gutinya ko ari butsindwe n'umwanzi, kubera ko afite amahirwe yo guhabwa imbaraga zivuye mu ijuru kugira ngo ahangane n'ibyo Satani amuteza byose. Nubwo Paulo yari abangamiwe na Satani, yagize ubutwari bwo gucyaha umuntu umwanzi yakoreragamo. Maze Sawuli ariwe Paulo yuzuye umwuka wera aramutumbira ati, "Wa muntu we wuzuye uburiganya n'ububi bwose, wa mwana wa Satani we, wa mwanzi w'ibyo gukiranuka we, ntuzarorera kugoreka inzira z'umwami Imana zigororotse? Nuko dore ukuboko k'umwami kuraguhanye, uraba impumyi utarora izuba ubimarane iminsi." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 9 kugeza kwa 12. Uwo mupfumu yari yarihumye amaso kugira ngo atarebe ibihamya by'ubutumwa bwiza, maze Uwiteka mu burakari bwe buzira amakemwa ateza ubuhumyi amaso y'umubiri y'uwo mupfumu, yatumye atabona umucyo w'izuba. Ntabwo ubwo buhumyi bwabaye ubw'igihe cyose, ahubwo bwamaze igihe runaka kugira ngo uwo mupfumu aburirwe yihane kandi asabe Imana imbabazi yari yakojeje isoni bibabaje bene ako kageni. Urujijo yari arimo rwatumye iby'ubukonikoni bwe bitabasha kubera inkomyi inyigisho za Kristo. Kuba byarabaye ngombwa ko uyu mupfumu agenda akabakaba bitewe n'ubuhumyi yarimo, ibi byahamije ko ibitangaza byose intumwa zari zarakoze, nyamara Eruma akabisuzugura, byari byarakozwe n'imbaraga y'Imana. Wa mutware yatsinzwe n'ukuri kw'inyigisho z'intumwa yemeye ubutumwa bwiza. Ntabwo Eruma yari yarize, nyamara yakoraga umurimo wa Satani mu buryo butangaje. Ababwiriza ukuri kw'Imana bazasakirana n'uburyarya bw'umwanzi mu buryo butandukanye. Rimwe na rimwe ubwo buryarya buzigaragariza mu bantu bize, ariko cyane cyane mu bantu b'injiji, abo Satani yatoje kuba ibikoresho bye bikomeye byo kuyobya abantu. Ni inshingano y'umukozi wa Kristo guhagarara mu mwanya we nk'indakemwa, yubaha Imana kandi ashikamye mu mbaraga z'ubushobozi bwayo. Bityo azashobora kubuza amahwemo ingabo za Satani kandi azineshe mu izina ry'Umwami Yesu. Paulo na bagenzi be bakomeje urugendo rwabo bajya i Peruga y'i Pamfiliya. Banyuze mu nzira iruhije, bahura n'ibirushya n'inzitizi, kandi bari bugarijwe n'amakuba impande zose. Mu migi no mu birorero banyuragamo ndetse no mu mayira bacagamo bonyine, wasangaga bakikijwe n'ingorane zigaragarira amaso n'izitagaragara. Nyamara Paulo na Barinaba bari barize kwiringira imbaraga ikiza y'Imana. Imitima yabo yari yuzuye urukundo, batiyita barimbuka. Nk'abashumba b'indahemuka bashakaga intama zazimiye, ntabwo bigeze bitekerezaho ngo bishakire ubuzima bwiza ubwabo. Baretse inarijye, maze igihe bari barushye, bashonje kandi bahuye n'imbeho, ntibacika intege. bari bagamije ikintu kimwe gusa aricyo agakiza k'abantu bari barazimiriye kure y'umukumbi. Aha niho Mariko yagiriye ubwoba acika intege maze amara igihe yarasezeye ku mugambi wo kwiyegurira umurimo w'Uwiteka n'umutima we wose. Kubera ko ataramenyereye yaciwe intege n'akaga no kwigomwa byari muri iyo nzira. Yari yarakoze neza mu gihe nta bibazo byari bihari, ariko noneho ubwo akenshi akaga kari kamwugarije ntiyashoboye kwihanganira izo ngorane nk'umusirikare mwiza wa Kristo. Yagombaga kubanza kwiga guhangana n'ingorane no gutotezwa ndetse no kwangwa afite umutima w'ubutwari. Uko intumwa zakomezaga kandi zikagenda zihura n'ingorane zikomeye cyane, byatumye Mariko agira ubwoba kandi atakaza ubutwari bwose yari afite. Yanze gukomeza urugendo ahubwo agaruka i Yerusalemu. Uku gusubira inyuma kwa Mariko kwatumye Pawulo amutekerezaho nabi ndetse bimara igihe. Ku rundi ruhande, Barinaba we yagerageje kumubabarira kubera ko Mariko yari ataramenyera. Barinaba yababajwe n'uko Mariko atagombye kureka gukora umurimo w'ivugabutumwa kubera ko yamubonagamo ubushobozi bumuhesha kuba umukozi w'ingirakamaro wa Kristo. Kwita kuri Mariko kwa Barinaba byatanze umusaruro mu myaka yakurikiyeho, kuko uyu musore yiyeguriye Imana n'umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza ahantu hagoye. Bitewe n'umugisha w'Imana no guhugurwa na Barinaba, yahindutse Mariko umukozi w'ingirakamaro. Nyuma yaho Pawulo yaje kwiyunga na Mariko maze amwakira nk'umukozi mugenzi we. Yanasabye Abanyakorosi kumwakira nk'umukozi mugenzi we kubw'ubwami bw'Imana kandi wamuhumurije. Abakorosayi igice cya 4:11. Nanone kandi mbere gato y'urupfu rwe, Pawulo yavuze ko Mariko yamugiriraga umumaro wo kunkorera. Urwandiko rwa 2 Timoteyo igice cya 4:11. Mariko amaze kugenda, Pawulo na Barinaba basuye Antiyokiya i Pisidiya, maze ku munsi w'isabato bajya mu rusengero rw'Abayahudi baricara. Bamaze gusoma mu mategeko mu byahanuwe, abakuru b'isinagogi babatumaho bati: "Bagabo bene data, niba mufite amagambo yo guhugura abantu, nimuyatubwire." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13:15. Pawulo asabwe kugira icyo avuga, arahaguruka arabamama arababwira ati: "Bagabo b'Abisirayeli namwe abubaha Imana, nimwumve." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13:16. Hakurikiye ikiganiro cyiza. Yakomeje kubabwira amateka y'uburyo Uwiteka yagenjereje Abayuda kuva igihe yabavanaga mu buretwa bwo mu Misiri, ndetse n'uburyo Umukiza yari yarasezeranwe ko azava mu muryango wa Dawidi. Yavuze ashize amanga ati: "Mu rubyaro rw'uwo niho Imana yakomoreye Abisirayeli Umukiza Yesu nk'uko yabisezeranije." Yohana yamubanjirije ataraza yigisha ubwoko bw'Abisirayeli bwose iby'umubatizo wo kwihana. Nuko Yohana yenda kurangiza urugendo rwe, arabaza ati: "Mutekereza ko ndinde? Ahubwo hariho uzaza nyuma yanjye, ntibinkwiriye ko napfundura udushumi tw'inkweto zo mu birenge bye." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13:23-25. Bityo Pawulo afite imbaraga abwiriza ibya Yesu Umukiza w'abantu ari nawe Mesiya wahanuwe. Amaze gutangaza ibi, Pawulo yaravuze ati: "Bene data, abana b'umuryango wa Aburahamu, namwe abubaha Imana, kuri twe niho ijambo ry'ako gakiza ryatumwe. Kuko abatuye i Yerusalemu n'abakuru babo batamenye uwo cyangwa amagambo y'ubuhanuzi asomwa ku masabato yose, nicyo cyatumye babusohoza ubwo bamuciraga urubanza rwo gupfa." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13:26-27. Pawulo ntiyagingimiranyije kwerura ngo avuge ukuri kwerekeye uko abayobozi b'Abayahudi banze Umukiza. Pawulo yaravuze ati: "Kandi nubwo babuze impamvu zo kumwicisha, basaba Pilato kumwica. Bamaze gusohoza ibyanditswe kuri we byose, bamumanura ku giti bamushyira mu mva, ariko Imana iramuzura. Iminsi myinshi abonekera bajyanaga nawe avigarira yagiye i Yerusalemu. Abo ni bo bagabo bo kumuhamya ubu imbere y'abo bantu." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13:28-31. Intumwa Pawulo yakomeje avuga ati:
"Natwe turababwira inkuru nziza y'isezerano ryasezeranijwe ba sogokuruza, yuko Imana ari twe yabisohorejeho twebwe abana babo ubwo yazuraga Yesu, nk'uko mu byanditswe muri Zaburi ya 2 ngo uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Kandi kuko yamuzuye ubutazasubira mu iborero, nicyo cyatumye avuga atya ati: nzabaha imigisha ya Dawidi itazakuka.
Nzabaha imigisha ya Dawidi itazakuka." No muri Zaburi yindi yaravuze ati: "Ntuzakundira uwera wawe ko abora." Kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza, arabora, ariko uw'Imana yazuye ntarakabora. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13:32-37. Amaze kubabwira yeruye uko ubuhanuzi bwavugaga kuri Mesiya bwasohoye, Pawulo yababwirije ku kwihana no kubabarirwa ibyaha bibonerwa mu byo Yesu Umukiza wabo yakoze. Yaravuze ati: "Nuko bagabo bene data, mumenye ko ari muri uwo tubabwira kubabarirwa ibyaha, kandi uwizera wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose ibyo amategeko ya Mose atabashaga kubatsindishiriza. Byakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 38 n'uwa 39. Mwuka w'Imana aherekeje amagambo yavuzwe maze abantu bumva bakozwe ku mutima. Amagambo ya Pawulo yerekezaga ku buhanuzi bwo mu isezerano rya kera kandi akanavuga ko ibyo byasohoreye muri Yesu w'i Nazareti yatumye abantu batsindwa mu mitima bifuza kuza k'umukiza wasezeranyijwe. Amagambo ya Pawulo atera ibyiringiro avuga ko inkuru nziza y'agakiza ari iy'Abayahudi n'abanyamahanga yatumye abatarabarwaga mu rubyaro rwa Aburahamu ku mibiri bagira ibyiringiro n'ibyishimo. Igihe Abayahudi bari basohotse mu rusengero, abanyamahanga barasabye ngo bazongere kubabwira ayo magambo ku isabati ikurikiyeho. Iteraniro risohotse, benshi mu Bayuda n'ababakurikije bakubaha Imana bakurikira Pawulo na Barinaba. Nabo bavugana nabo barabahugura ngo bashishikarire kuguma mu buntu bw'Imana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 43. Ikangura ryakozwe n'amagambo ya Pawulo ari muri Antiyokiya y'Ipisidiya ryatumye ku isabato yakurikiyeho ab'umudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana. Ariko Abayuda babonye ko abantu ari benshi bagira ishyari bagisha impaka ibyo Pawulo avuga bamutuka. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 44 n'uwa 45. Pawulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati, byari bikwiriye ko muba rimwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana, ariko none ubwo muryanze kandi ntimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho, ngaho duhindukiriye abanyamahanga. Kuko uko ariko umwami yadutegetse ati, ngushyiriyeho kuba umucyo w'abanyamahanga, ngujyana agakiza kurinda ugeza ku mpera y'isi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 46 n'uwa 47. Abanyamahanga babyumvise batyo barishima bahimbaza ijambo ry'Imana, abari batoranirijwe ubugingo buhoraho bose barizera. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 48. Abanyamahanga barishimye cyane kubera ko Kristo yabafashe nk'abana b'Imana maze batega amatwi ijambo ryabwirizwaga buzuye gushima. Abizeye bari bafite umwete wo kubwira abandi ubutumwa bwiza, nuko ijambo ry'umwami Yesu rikwira muri icyo gihugu cyose. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 49. Imyaka myinshi mbere y'icyo gihe ubuhanuzi bwari bwaragaragaje uyu musaruro uzava mu banyamahanga, nyamara abantu ntibari barasobanukiwe ubwo buhanuzi neza. Umuhanuzi Hoseya yari yaravuze ati, ariko iherezo umubare w'Abisirayeli uzangana n'umusenyi wo ku nyanja utabasha kugerwa haba no kubarika, kandi aho babwirwaga ngo ntimuri ubwoko bwanjye bazabwirwa ngo muri abana b'Imana ihoraho. Hoseya yari yarongeye aravuga ati, nzamubiba ku isi abuwanjye kandi nzababarira utabonye imbabazi. Nzabwira abatari ubwoko bwanjye nti muri ubwoko bwanjye, nabo bazavuga bati uri Imana yacu. Hoseya igice cya mbere umurongo wa 10 n'igice cya kabiri umurongo wa 23. Igihe umukiza ubwe yari mu murimo we ku isi, yari yaravuze ko ubutumwa bwiza buzamamazwa mu banyamahanga. Mu mugani w'uruzabibu yabwiye Abayahudi banga kwihana ati, nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabwo. Matayo igice cya 21 umurongo wa 43.
Bityo amaze kuzuka yahaye abigishwa b'inshingano yo kujya ku isi yose no kwigisha amahanga yose. Nta muntu bari gusiga batamuburiye, ahubwo bagombaga kwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 na Mariko igice cya 16 umurongo wa 15. Bahindukiriye abanyamahanga muri Antiyokiya ya Pisidiya, Pawulo na Barinaba ntibahwemye gukorera Abayahudi aho ariho hose babonaga amahirwe yo gutegwa amatwi.
Nyuma yaho Pawulo na bagenzi be babwirije ubutumwa bwiza Abayahudi n'abanyamahanga i Tesalonike, i Korinto, muri Efeso no mu yindi midugudu ikomeye. Nyamara kuva icyo gihe imbaraga zabo bazerekeje kukubaka ubwami bw'Imana mu bihugu by'abanyamahanga. Aho hari mu bantu bari baramenyeho gato cyangwa batigeze bamenya Imana y'ukuri n'umwana wayo. Ibitekerezo bya Pawulo n'abakozi bagenzi be byari byerekejwe ku batari bafite Kristo, batandukanyijwe n'ubw'Isirayeli ari abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, nta byiringiro bafite by'ibizaba, ahubwo bari mu isi badafite Imana rurema. Binyuze mu gukorera abanyamahanga kw'intumwa zidacogora, abari kure kera bamenye ko bigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, kandi ko kubwo kwizera igitambo cye gikuraho ibyaha bashobora guhinduka ubwoko bumwe n'abera ndetse bakaba mu nzu y'Imana. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 12, wa 13 n'uwa 19. Pawulo yakomeje umurimo we afite ukwizera, akora adahwema kugira ngo ubwami bw'Imana bwubakwe mu bari barasuzuguwe n'abigisha b'Abisirayeli. Buri gihe yererezaga Kristo Yesu nk'umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 15. Kandi akingingira abizeye gushorera imizi muri we, bubatswe muri we kandi bakomejwe no kwizera. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 7. Kubizera Kristo niwe rufatiro rw'ukuri. kuri iri buye rizima niho abayahudi n'abanyamahanga bashobora kubaka. Ni ibuye rigari cyane kandi rikomeye bihagije ku buryo rishobora kwihanganira umutwaro n'ingorane z'abatuye isi bose. Iki ni ikintu Pawulo ubwe yari asobanukiwe neza. Mu minsi ya nyuma y'umurimo we, igihe yabwiraga itsinda ry'abanyamahanga b'abizera bari bashikamye mu rukundo bakunda gukuri ku butumwa bwiza, intumwa Pawulo yaranditse iti: kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Abefeso igice cya kabiri umurongo wa 20. Uko ubutumwa bwiza bwamamaraga muri Pisidiya, abayahudi batizera bo muri Antiyokiya mu buhumyi bwabo boheje abagore b'icyubahiro bubaha Imana n'abakuru b'uwo mudugudu, bagira ngo barenganye Pawulo na Barinaba babirukane mu gihugu cyabo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 50. Intumwa ntizaciwe intege n'uko gufatwa zityo, ahubwo zibutse amagambo ya shebuja wari waravuze ati: namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Matayo igice cya 5 umurongo wa 11 n'uwa 12. Ubutumwa bwiza bwamamaraga hose, maze intumwa zikumva zisabwe n'ubutwari. Umurimo bakoreye mu Banyapisidiya muri Antiyokiya weze imbuto nyinshi, maze abizera bahasize kugira ngo bakomeze umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza bonyine mu gihe gito, nabo buzura ibyishimo kandi buzura mwuka muziranenge.